mama nzubuya zazami sonka peka pandia kutla jaktembi sangenyi minu zovuya somkintu keza zinzi mazo lula ish pilo putuka nzubuya zazami sonka peka pandia kutla jaktembi sangenyi minu zovuya somkintu keza zinzi mazo lula ish pilo putuka.
Mama nzobuya, kolo chochombe nzokupa. Ndayazi kutala ndayicula longoma ke kota kulonyaka ndiyafunga. Lifikile ixesha lovuna, lifikile ixesha sovuya. Lifikile ixesha kutala uthandaza ke ngoku inyembe zosulwa. Yeah, abanye bacinga ukuba ndibelapha yilakhi. Nabo betshintsha berepha ngesixhosa becinga bazofana nam. Babona ndipusha ndicula ndikhula bayazi ndizalwa ngubani. Ya yeah, elam igaza lifani eyam indlela yabhalwa ngumdali. Nabaphantsi proof ubufakazi I am the truth. Ndikwayinyani sizoba good andikhalazi nqwisi through. Ndiyafunga nazi mna kulonyaka ndizomela umzantsi imali ndizoyenza xaka bazali phela ubunzima siphile kamnandi. Mama nzobuya
zazami sonka pheka pandia kutla ndiyakuthembisa ngenye imini uzovuya zonke iintsuku ezazinzima zodlula ish pilo phucuka nzobuya zazami sonka pheka pandia kutla ndiyakuthembisa ngenye imini uzovuya zonke iintsuku ezazinzima zodlula ish pilo phucuka.